Mamela songe zwane ngizwa nje Mzaya lokho ngiyisibobo wabafana bam Wabafana bamela songe zwane ngizwa nje Mzaya lokho ngiyisibobo kunibafana bam Wabafana bamela songe zwane ngizwa nje Amapola manza
Yeah.